salama angamizo pishama na matatizo.
It's the kids, baby.
Now washusha. Wanataka shindana na simba washindane na dango wakati bado makinga ni maji wao sho waulizo wamesikia
wapi
panya kula paka
wapi
nasema wamesikia
wapi
kibogo yakangata
wapi
waambie chocho
ili chocho watu wapitane
waambie chocho
sema fioko tulianzishe vibe
na washusha na washusha na washusha na washusha.
Tumewapa nafasi kidogo wameanza kuleta zalau. Wameshika Vicente kidogo na kandia paka wadau. Wamejisahau. Wanaleta zalau. Mimi napiga korabo na simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma mpaka waseme
baba ni noma.
Na bado nitawapa homa mpaka waseme
tumeshakoma.
Maneno yanavua choma mpaka waseme
rudi Kigoma.
Na wamesha meza ndoano mpaka wateme.
Shusha.
Chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awona adabu,
chapa,
chapa.